Chuchu.
Murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banwanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi ry'Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 muri uyu mwanya. Ariko rero nimuge no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa@.com, YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu, maze mukurikira iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ibyo bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nibyo rwose muri isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abo mu rubyiruko batari bafite akazi bagabanutseho kuva kuri 23 kugera kuri 23 n'ibice 27 mu mwaka w'2021 bagera kuri 21 n'ibice 97 ku ijana mu 2024. Birumvikana nyine ko ubukene kubura akazi mu rubyiruko bigenda bigabanuka. Mu bafatanyabikorwa batera inkunga muri urwo rwego harimo Caritas Rwanda. Turaganira ku mishinga ibiri yayo y'umwihariko yitwa Youth for Youth, ni nko kuvuga urubyiruko ku rubyiruko nagera ku ntego. Muri make iyi mishinga ifasha urubyiruko cyane cyane urwo mu cyaro kwiteza imbere binyuze mu bucuruzi bukoresha ikoranabuhanga no guhanga inzira irambye yo guteza imbere ubucuruzi bw'urubyiruko. Ni ukuvuga mbese kuzamura ibikorwa bibyara inyungu urubyiruko rukoresheje ikoranabuhanga, kwibumbira mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya no gukorana n'ibigo by'imari. Muri urwo rwego rero tukaba twabatumiriye umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda, Ndamukunda Olivier. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Ndamukunda, we uraho neza?
Naho neza Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mwiganirire kuri uku kuntu Caritas Rwanda ifasha urubyiruko kwiteza imbere no kwihangira imirimo. Muri make jye navuze uko imishinga ni imwe muyo mukora yiri ibiri navuze ni imwe, ntabwo ariyo yonyine. Youth for Youth mbese nk'uko nabivuze ni nk'urubyiruko ku rubyiruko. Muri make ni umushinga ukora gute, uteye ute, mbese watangiye ryari? Muri make uyu mushinga ni mushinga ki?
Murakoze cyane Thomas Kamirindi. Nanjye mbanje gusuhuza abakunzi b'ikiganiro. Nk'uko warumaze kubivuga, nitwa Ndamukunda Olivier, aba ndi umuhuzabikorwa wa programu z'urubyiruko muri Caritas y'u Rwanda. Umushinga Youth for Youth ni umushinga uterwa inkunga na CLS Catholic Relief Services, watangiye mu 2022 isoza 2023. Ni umushinga ugamije gufasha urubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro kuzamura ibikorwa byabo byari inyungu ariko hakoreshwa cyane ikoranabuhanga mu bucuruzi bwabo no mu bindi bikorwa byabo by'ishoramari
niko barwiyemeza mirimo n'abantu bihangira imirimo
yego n'urubyiruko rufite ibikorwa bibyara inyungu barwiyemeza mirimo bamwe ba navuga bafite ibikorwa by'ubushabitsi yaba bari mu bucuruzi abari mu buhinzi abari mu bworozi cyangwa hagiye hagaragara cyane ikibazo cy'uko zimwe muri business z'urubyiruko cyangwa imishinga y'urubyiruko irangira igitangira cyane cyane kubera ibibazo byo kutagira ubumenyi buhagije mu ishoramari no muri ibyo bikorwa bibyara inyungu akaba aricyo umushinga Youth4Youth waje ugambiriye kubafasha kuvugurura imikorere y'ubucuruzi bwabo kugira ngo nabwo burambe kandi bukomeze kubabyarira umusaruro kubaha amafaranga
no kumenya uko bayacunga
yego no kumenya uko ayacunga mu byo rero tubafasha harimo amahugurwa atandukanye ajyanye n'uburyo bwo gucunga imari urubyiruko rwagiye ruhura n'ibibazo bikomeye cyane cyane mu bijyanye n'inyandiko z'ibaruramari ugasanga ntago azi ibyinjiye muri business ye ntago azi ibyasohotse rimwe na rimwe ya mafaranga akanayakoresha ibindi cyangwa akabivanga ugasanga hari uburyo umujene acuruza ariko ejo agakora mu gishoro agakora ibindi bitajyanye na bwa bucuruzi nyuma y'igihe gito ubucuruzi bwe bugahagarara umushinga Youth4Youth rero tubaha amahugurwa ajyanye no gucunga business zabo ziciriritse ikindi tubaha tubigisha gukoresha ikoranabuhanga cyane muri business aho hari application yitwa Kaiko ibafasha gucunga business zabo mu buryo bw'ikoranabuhanga muri iyo Kaiko harimo uburyo bwo kureba ibyinjiye buri gikorwa cyose gikozwe mu bucuruzi bwe akandika ku buryo bya bibazo bajyaga bagira ugasanga abajene bandikaga mu dukayi abandi bakandika mu mpapuro rimwe na rimwe za mpapuro na twa dukayi bakaba batubura ariko bakoresheje ikoranabuhanga arandika buri gikorwa gikozwe mu bucuruzi bwe arandika muri telefone ye muri iyo application ikamufasha no gukora raporo y'uko ubucuruzi bwe buhagaze bikamufasha nanone kumenya ibyo yakosora
none se mukorera uyu mushinga Youth4Youth ukorera mu Rwanda hose
kugeza ubu umushinga Youth4Youth uri mu turere 10 tu Rwanda harimo akarere ka Huye akarere ka Gisagara Nyaruguru Nyamagabe Rusizi Nyamasheke Rutsiro Rubavu Nyabihu ndetse n'akarere ka Gicumbi muri utwo turere twose tukaba dufitemo urubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo rusaga 48,716 harimo abakobwa bangana na 50.4% ndetse n'abahungu bangana na 49.6%
ndamukunda
kwijana
aho ngaho reka tuhatinde akanya gato cyane mbere y'uko duha ijambo n'umushinga wa kabiri turaza kuwugeraho mbere y'uko duha ijambo abatangiye guhamagara aha ngaha muri uyu mushinga Youth4Youth ukorera muri izi district mbese muri utu turere 10 abakobwa 50.4% nibo benshi mwabitekereje gute kubera ko nagiye nsoma utuntu n'utundi usanga kubura akazi n'ubukene bikubita cyane abantu b'igitsina gore mwabitekereje gute kugira ngo mube ari bo mushyire imbere
urakoze cyane mu gutoranya urubyiruko rujya muri uyu mushinga habayeho gukorana n'inzego zitandukanye haba inzego z'ibanze aho twagiye dukorana n'abagize inama y'igihugu y'urubyiruko tugakorana n'abashyira mu bikorwa uyu mushinga mu madisitirikite arizo Caritas za diyoseze muri uyu mushinga rero harimo no kudaheza navuga ko kubona umubare munini umubare w'abakobwa uruseho gato uw'abahungu na bagiye baboneka muri community ntago twari tufite target du special ngo turashaka umubare munini w'abakobwa kuruta w'abahungu ahubwo ni byikoze muri uko kwandika ba rwiyemezamirimo urubyiruko ko twagiye dusanga hari umubare munini w'abakobwa bakora ubucuruzi abacuruza mituyu abakora ubucuruzi imboga n'imbuto mu masoko n'ahandi hatandukanye ubona nibyo koko abakobwa bari mu bagirwaho ingaruka cyane n'icyo kibazo cy'ubushomeri ariko bagenda nabo ubwabo biyintegra cyangwa se bisanga muri ibyo bikorwa by'ubucuruzi cyane cyane irebye mu bice by'icyaro ubona rwose nabo bari bafite ishyaka n'inyota yo gukora
yee umushinga gera ku ntego turaza kugarukaho mu kanya nibutse abatwumva yuko iyi ngiyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku buryo urubyiruko rwo mu Rwanda rushobora kwiteza imbere mbese rukivana mu bukene kubera ko ubushomeri mu Rwanda nk'uko twatangiye tubivuga muri iki gihe mu mwaka ushize bari 21 n'ibice 97%. Noneho rero kuri uyu mushinga wa Youth for Youth tumaze kuvugaho nagira ngo mpamagare Richard Livingston. Livingston we?
Ndabumva cyane.
Urahura komeye?
Ndakomeye.
Ndabona uri muri Kenya? Ni muwe mugi?
Ntuye ngaha i Nairobi aho bitwa Ruiru.
Ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Mbo ndavise ikibazo nkavita ni nuko nicyo nakongera ko mareka mbanze nshimire uyo mutumire nomubaza ati mbese hoba bategura iki kuko bokorera hanze y'igihugu nkatwe turi hanze y'igihugu wadufashe iki buriya cyangwa bo baba bateguye yuko barashyize boshyiraho banki yuko kwaruka kugira ikunde bazaragurana ingurane kugira batahire ikindi nacyo mbeni yo apurikasiyo yaguze yoba iri ku mbuga witanirwaze kujya wayibona
ye Livingston urakoze ye ndamukunda Olivier niwe mutumirwa rero ni umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda ndamukunda we Livingston wamwumvise
yego namwumvise icyo namusubiza Caritas Rwanda twe dukorera mu Rwanda ariko Celesi itera inkunga izi programu z'urubyiruko bari ku isi hose kandi ntekereza ko no muri Kenya bagerayo akaba hari n'imishinga bafite nyirubyiruko yire ku kibazo yabajije cyane
bivuze yuko Richard Livingston ashobora kujya kwiyambaza CRS
ashobora gushaka amakuru yindi mishinga ya CRS iri mu gihugu aherereyemo
yee nuko CRS ni Catholic Relief Services ni nka Caritas nayo ubwayo
yego
muri Amerika
yego nkomeje rero ku kibazo yarabajije cy'iyi application iyi ni application n'ubundi yakozwe n'urubyiruko nk'uko umushinga witwa urubyiruko ku rubyiruko CLS yashyizeho irushanwa urubyiruko rukora ruzana ama application abandi bakora iyo mishinga yitwa Kaiko rero niyo yatsinze yakoze iyi application. Iyi application iri kuri Play Store ndetse ashobora no kujya kuri website yabo ya Kaiko yayibona.
Noneho muri iryo rushanwa n'urubyiruko rw'u Rwanda rwahimbye iyi application.
Yego ni application yakozwe n'urubyiruko urwo Rwanda kuko umushinga ugamije n'urubyiruko ruzana ibisubizo ku bibazo urundi rubyiruko ruhura nabyo kimwe nuko no mu badufasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga ari urubyiruko n'ubundi narwo rukora ubucuruzi rukora business muri community niko twifashisha nk'abo twita aba PSPs ndetse n'aba youth network agents abo nibo tugira muri community duha amahugurwa ndetse ni nabo twifashisha umunsi ku munsi mu kugera kuri rwa rubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo rufashwa n'uyu mushinga wa U4U
niba atari ibanga ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina y'uwaba yaratsinze yarakoze iyi application wamenya yarahembwe angahe
iyi application ni Kayiko n'ubundi iryo tsinda ry'urubyiruko iyo company yitwa Kayiko yego
nuko nyine ndetse kubatsinze nyine bagakora iyi application n'umutungo w'ubwenge bahembwa gute
bafite amasezerano bagiranye na CRS
nuko radiyo nabo nuko uzabashaka bakatwibira ibanga mbese bakungura inama urundi rubyiruko ukuntu narwo rugomba kwiteza imbere mu ikoranabuhanga bibaturutsemo mbese bigakomeza bigatera imbere nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga umushyitsi ni Ndamukunda Olivier n'umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda mu kanya twavugaga ku mushinga witwa Youth for Youth ufasha rero urubyiruko kwizamura mu bucuruzi bukoresha ikoranabuhanga none se Ndamukunda hari n'undi mushinga wa kabiri twavuze gera ku ntego wo ni mushinga ki
urakoze cyane umushinga wa gera ku ntego ni umushinga nanone ufasha urubyiruko mu kwiteza imbere mu nzira irambye muri uyu mushinga dufasha urubyiruko kwibumbira mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya ndetse tukabaha n'ubumenyi mu gukora imishinga itandukanye tubaha icyo twita technical training twifashishije uburyo bwa local champion ni uburyo tureba abajene bahitamo icyo bumva bifuza gukora hari abashobora guhitamo guhinga inyanya abashobora guhitamo korora hari abahitamo gukora imigati n'ibindi bintu bitandukanye noneho tukareba umuntu ubizi kubikora neza muri community hafi y'aho batuye tukagirana amasezerano noneho akabigisha so muri uyu mushinga rero wagera ku ntego nanone urubyiruko ruhabwa amahugurwa atandukanye harimo ayo twita life skills ni amahugurwa abajene bahabwa kugira ngo bamenye imyitwarire iboneye ku mujene ishobora kumufasha gutera imbere hakabaho nanone no kubahugura kuri business cyangwa se twifashisha ibyitwa amenitapreneur cyangwa se rwiyemezamirimo ku buryo ya mafaranga babitsa nayo bagurizanya muri bya bimina batayakoresha mu bindi ahubwo bayakoresha nabo bashaka ibikorwa bibyara inyungu ni umushinga kuri ubu uri gukorera mu turere dutatu Ngoma Kayonza na Rwamagana navuga ko muri uyu mwaka tumaze kugira amatsinda asaga 252 ari mu rubyiruko rusaga 600,861 aho abo bajene bibumbiye muri aya matsinda bamaze kwizigamira arenga 128,000,000 ubwo ayo ngayo bagendana nayo bagenda bagurizanya bamwe bagatangira gukora ibikorwa bibyara inyungu n'abandi bagakora indi mishinga itandukanye nanone uyu mushinga wagera ku ntego uterwa inkunga na Catholic Resources
none se uyu nguyu ukorera mu turere dutatu two muri diyoseze ya Kibungo hanyuma Youth for Youth ukorera muri za diyoseze Nyundo Byumba Cyangugu Butare na Gikongoro ubwo ibyo bikorwa byose bizagenda bigera bikura bigera mu Rwanda hose
yego nkagera ku ntego nubundi mu mwaka wabanjirije uyu nguyu yari iri muri diocese ya Nyundo Gisenyi yari iri mu karere ka Rutsiro ndetse no mu karere ka Nyabihu yari iri muri diocese ya Byumba mu yakoreye mu karere ka Gicumbi na Burera ndetse no muri diocese ya Butare muri Gisagara uyu mwaka niho yaje muri aka karere uturere twa Ngoma Kayonza ndetse na Rwamagana n'umushinga wageze n'ubundi no mu tundi turere
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Nsengiyumva. Nsengiyumva we urakomeye
ngo n'amahoro
uraho neza uherereye he
ni mu Burundi iwisani mu Kirundo
yee nuko ufite ikitekerezo cyangwa se ikibazo
ego kenshi ikibazo cyangwa musubiriremo gatanu mbirize inkombero y'iki kiganiro
none watuhamagaye utazi ibyo urimo mu magambo makeya
nari nabibonye ku rubuga mubwo kubera ari haheze umwanya munini yanabyibagiye gatoya
ni ukuganira uburyo urubyiruko rugomba kwiteza imbere rukoresheje imishinga rwihangiye ubwarwo hanyuma Caritas Rwanda ikabafasha mu mahugurwa no ikabafasha mu mahugurwa no kumenya uko bacunga imari yabo
natwe mu Burundi iyo Caritas irahari
yego
ariko nuko tubona menga mu banyagihugu bato ntitubona neza intumbero yabyo kubera yuko usanga haza nk'imiduga gusa ivuye kure hariya mu ntara yasaba rero yuko no ngaho aho irimo irakorera muri ubwo buryo bwo mu Rwanda boraba inzego zo hasi kugira ngo abenegihugu bashobore kuzibonamo neza
yee Nsengiyumva urakoze noneho ariko umutumirwa yongera gusubiriremo ukuntu bakora n'urubyiruko bakorana narwo urakoze ugume ariko noneho urujye kuri radio wumvirize
yego
yee urakoze
cyangwa murakoze
nuko ndamukunda mukorana n'uruhe rubyiruko kuko aravuga ati abanyagihugu bato bato ibyo bintu ntitubibona nyine nk'uko byivugiye mu Burundi noneho no mu Rwanda ubu ngubu abandi bari mu zindi district mu tundi turere ibi bikorwa bitarimo nabo bo wasanga rero batabizi batabibona
urakoze Thomas ngira ngo aho ni mu Burundi ntekereza ko bitandukanye cyane no mu Rwanda kubera ko mu Rwanda n'ubundi twe dukorera muri community ahari rwa rubyiruko mu mushinga wa Youth for Youth dukorana n'urubyiruko rwaba rwiyemezamirimo urubyiruko rufite ibikorwa bibyara inyungu ariko twajya muri gera ku ntego ho dukorana n'urubyiruko rutari ku ishuri ariko rudafite n'icyo rukora bari hagati y'imyaka 16 kugera ku myaka 29
nyamara rero uramonda sinoga kuko yego nyine aho iyo mishinga iri niho babibona ariko nk'uko nari maze kubivuga nari ntarasoma ubutumwa bw'umunywanyi w'Ijwi rya Amerika twoherereje mu kanya gashize hashize nk'iminota 5 yitwa Bikorimana Desire ati ndi mu Rwanda mu ntara y'uburengerazuba rwose mu cyaro iyo mishinga ntabwo ihagera nibamanuke batwegere niwe wabyiyandikiye kuri Facebook radio ya VOA y'Ijwi rya Amerika ngayo rero ariko avuze ko ari mu burengerazuba gusa ntabwo avuze akarere arimo
ntekereza ko ntabwo kugeza ubu ntabwo ibyo mishinga iragera mu turere twose ushobora gusanga ari nko mu karere ka Karongi ntabwo turiyo ariko mu turere turimo tugera cyane muri community kubera ko no mu guhitamo abajya mu mishinga twifashisha dukorana n'inzego z'ibanze cyane cyane guhera ku tugari tubanza kumenyesha akarere akaba ari bo baduha icyerekezo dukorana nabo bo mu tugari n'urubyiruko duhitamo kuzajya twifashisha niba abandi bo muri community babana nabo umunsi ku munsi mu turere rero yufo irimo kugera mu mirenge yose
muri twa turere icumi Huye, Gisagara, Nyaruguru, Nyamagabe, Rusizi, Nyamasheke, Rutsiro, Rubavu, Nyabihu na Gicumbi. Hanyuma Rusizi na Nyamasheke ndabona ari mu burengerazuba.
Yego.
Na Rutsiro.
Ni Rutsiro.
Na Rubavu.
Ni Rubavu.
Na Nyabihu.
No muri Nyabihu
na ho. Hose ni mu burengerazuba.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku mishinga iteza imbere urubyiruko mu Rwanda rutewe inkunga na Caritas Rwanda na iteru ibiterwamo inkunga na CRS ni Catholic Relief Services umutumirwa rero numuhuzabikorwa w'iyi mishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda ndamukunda Olivier hanyuma yego twibanze ku rubyiruko ruri mu cyaro ariko kandi ikigo kibarurisha mibare cyo mu Rwanda kivuga yuko kubura kazi mu rubyiruko biri cyane cyane mu miji Caritas Rwanda yo ko ntaho mbona imiji nka Kigali ikomeye huye nayo yo mu muji yego Rubavu nayo ni umuji yego ariko umuji nka Kigali ari wo munini mu Rwanda nta gikorwa tuhabona cya youth for youth
yego ni byo koko kugira ngo hatoranywe uturere uyu mushinga youth for youth utangiriramo habayeho kureba icyo ibarurisha mibare bigaragaza tureba twa turere twagenderaga ku mubare w'urubyiruko uhari muri ako karere ndetse tukanagendera ku mubare wa urubyiruko rukora business so twarebye rero uturere dufite imibare iri hejuru kuruta utundi niko twahereyemo nkuko nabivuze umushinga wahereye mu turere tune aritwo Huye Rubavu Nyabihu ndetse na Nyamagabe aho hari mu mwaka wa mbere w'umushinga mu mwaka wa kabiri umushinga ujya mu tundi turere dutandatu birumvikana ko umushinga kuzagenda ukomeza ukora n'ubundi iterankunga cyangwa se badufasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga ko bazagenda babona ko bikwiye mu gihe gikwiye n'ahandi umushinga wagerayo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Ile de France Shine Maestro niko yanditse amazina yo kuri Facebook VOA Radio yacu Ile de France we
yego
niko se niyo mazina urahariko
meze neza nta kibazo
none Shine Maestro niyo mazina yaso na nyoko
aya mazina niko nze namba Ile de France
nze inamba ho uherereye he
Ubu ndi Gisagara mu Karere ka Gisagara nabonye iyo nsanganyamatsiko yuko nyine urubyiruko rwiteye imbere ariko hari ikibazo nagize ikibazo nagize ni uko ntabwo iyo mishinga igira ahantu hose mu gihugu nubwo urubyiruko hari rwateye imbere bigaragara bice none se ngari n'ubundi rutari rwateye imbere nkanjye nakwishyura mu nabuze umuntu wamfasha ngo mbashe kugira gute gutera imbere
yee urakoze yego harakandi warugiye kuvuga
nawe mfite imishinga ariko ntabwo imishinga yabashije kugeraho bafu ngo nanjye imfashe niteze imbere
nzayinambaho Ile de France w'Igisagara yego umutumirwa yavuze aho bakorera kandi avuga yuko nimba wakuri iki kiganiro yuko avuga yuko bishobora no kuzagenda imishinga yaguka ikagera no mu tundi turere itarageramo
n'Igisagara turiyo
ntiwumva se n'Igisagara turiyo
Gisagara barahari
yego niko avuze ndamukunda wamusobanurira noneho aho muri Gisagara kubera ko ahari umenya
mbere proje mfite ubundi nziteze imbere nanjye
yee reka ndamukunda gusobanurire rero yitwa Nzayinambaho Ile de France
arakoze Ile de France akarere ka Gisagara nako umushinga youth for youth uriyo kantekereza ko hari n'indi mishinga y'urubyiruko ikorera mu karere ka Gisagara ariko mu guhitamo urubyiruko mufashwa n'umushinga wa Youth for Youth hagendewe kuba afite business zikora kosti bikorwa bibyara inyungu bikora ariko ntago twigeze dufata abafite ahubwo imishinga iteguye. So Ildefonse rero na mugira inama yo kuba yakwegera abashinzwe umushinga muri Gisagara mu murenge dufitemo ba jeune babiri abo twita ba youth network agents bashobora kuba bamuha andi makuru arenzeho ariko barahari muri buri murenge. Yazegera rero umwe mu bari mu murenge atuyemo.
Muri buri murenge haba hari babiri?
Muri buri murenge aho umushinga ukorera haba hari abajene babiri badufasha gushyira mu bikorwa umushinga. Abajene rero tubaha amahugurwa ndetse tubaha n'amakuru agira ngo iterambere ry'urubyiruko. Hari abafatanyabikorwa benshi mu gihugu cy'u Rwanda bafasha urubyiruko. Mu byo twigisha abo bajene bacu harimo no kugira amakuru y'andi mahirwe y'urubyiruko ari aho dutuye, ari muri community. Usanga rero ashobora kubegera bakamuha amakuru, ashobora kutamwandika cyangwa se kutamushyira mu bafashwa n'umushinga wa Youth for Youth, ariko bakamuha n'andi makuru atandukanye kuko baba bayafite menshi.
Ubwo nuko Nzayinambaho Ildefonse atatubwiye umurenge arimo, ariko ndibwira yuko abonye intangiriro y'igisubizo naho ubwo ngubwo arashyiraho ake. Hanyuma dusubiye inyuma gatoya, mbibutse nyine icya mbere kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro Murisanga, ni ku bikorwa by'urubyiruko rugomba kwiteza imbere bafashijwe n'imishinga Caritas Rwanda ibagezaho. Hanyuma mu kanya twigeze kuvuga Bikorimana Desire yari yavuze ko ari uwo mu burengerazuba gusa, yongeye yandika kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi mu karere ka Rutsiro mu cyaro rwose ntabwo bahagera. Ubwo rero nyine Bikorimana biragaragara ko uri gukurikira Radio Ijwi rya Amerika, ndabigushimiye. Muri Rutsiro barahari, uyu mushinga Youth for Youth urahari. Nkuko rero umutumirwa Ndamukunda Olivier numuhuza bikorwa y'imishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda, uko amaze kubisobanura neza amaze kubisobanura Nzayinambaho Ildefonse wo muri Gisagara, niba uri muri Rutsiro wowe Bikorimana avuze yuko muri buri murenge bahafite abajene babiri, mbese bababera nk'abambasaderi, nimba ariko navuga ntabwo ariyo magambo yakoresheje ariko. Noneho wowe umurenge urimo, shakisha amakuru y'abo bantu babiri, abo bajene babiri muri Rutsiro muri buri murenge, noneho bagufashe. Niko amaze kuvuga. Ndamukunda uko ari umaze kubivuga, mbivuze mu magambo make neza.
Yego rwose.
Yego, muri Rutsiro Bikorimana nawe ufite igisubizo. Muri buri murenge hari abajene babiri ushobora kwiyambaza. Mu murenge wawe rero genda hanyuma ushakisha amakuru urayabona, mufatanye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndamukunda, wagiye uvuga uko muhitamo mbese mutoranya umuntu w'umujene mufatanya muri iyi mishinga. Wavuze yuko agomba kuba afite umushinga we bwite yatangiye gukora, ntabwo azana n'umushinga wanditse ataratangira kuwushyira mu bikorwa. Kuba afite igikorwa ari rwiyezamirimo yaratangiye kwikorera, nicyo cyonyine mugenderaho mutangira kumufasha?
Tugendera no kuba ari urubyiruko nyaka, urubyiruko ngo ni ho ni hagati y'imyaka 18 kugera kuri 30 umujene waratangiye gukora ibyo bikorwa byari inyungu. Nanone twagendera kuba ari atuye aho ngaho aho umushinga uzakorera, kandi ari umujene uhafite ibikorwa uteganya kuhakorera mu gihe kitari gito, kuko hari igihe usanga abajene tukunda kwimuka cyane, ukaba ukorera ahangaho uyu munsi ariko
ushaka kugenda so mu cyo tuba dushaka arimo no kugira ngo umujene tumufashe aho atuye kandi anahakorera ibikorwa
hanyuma ibikorwa nanone wabivuze usa n'uwihuta youth for youth ibikorwa ufasha urweza ngirimo ufite igikorwa ni cyo cyose cyangwa ni mu rwego rumwe runaka ubuhinzi tuvuge
ni ibikorwa byose bibyara inyungu byemewe n'amategeko y'u Rwanda ntabwo dufata abakora ibikorwa by'ubucuruzi bitemewe tureba ibikorwa by'ubucuruzi byemewe cyaba akora cyose ariko ari icyemewe kiri mu murongo
yee Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma Nzayipasi turi kumuhamagara ntiyitabe sinzi impamvu nuko Nzayipasi nimba rero kutwumva reka baguhamagare hanyuma rwose ufate telefone Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda urubyiruko rwo mu Rwanda imibare iragaragara yuko ubushomeri bugenda bubagabanukamo nkuko nyine twabivuze mu 2021 bari 23.27% hanyuma abari mu bushomeri ubu ngubu urubyiruko bari noneho ku mubare wa 21.97% ubwo rero nyine mu bafatanyabikorwa na leta y'u Rwanda kugira ngo bigende nyine bitera imbere ubushomeri bugabanuka kuko ubushomeri iyo bugabanutse n'ubukene buragabanuka mu baje no mu gihugu hose ni ngombwa ubwo rero nyine niyo mpamvu twabatumiriye umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda Ndamukunda Olivier mu mishinga ashinzwe harimo uwitwa Youth for Youth n'undi witwa Gera ku Ntego Ndamukunda ubundi iyi mishinga ni ku bakobwa no ku bahungu ariko rero watubwiye uko Youth for Youth iyo imaze mbese abakobwa aribo benshi ho gatoya 50.4% mu gihe abahungu ari 49.6% noneho muri uriya mushinga wundi Gera ku Ntego nabwo abakobwa baragaragaramo ku buryo bushimishije
cyane naho muri muri Gera ku Ntego umubare w'abakobwa urashimishije aho dufite umubare w'abakobwa urutaho gato w'abahungu
hanyuma nanone ukavuga uti 5,096 muri bo batangiye gukorana n'ibigo by'imari na za banki mu gihe muri bo nanone 2,095 bahawe inguzanyo zituruka mu bigo by'imari none se mu Rwanda ntabwo ariho wonyine iyo ugiye kuguza amafaranga muri banki bagusaba ingwate muri Gera ku Ntego aba ba jeune ingwate bazikura he
urakoze cyane aba bajene bo muri Gera ku Ntego mu byo dukora harimo no kureba product very friendly ku rubyiruko navuga hari banki cyangwa se ibigo by'imari byagiye bishyiraho uburyo bworohereza urubyiruko kubona inguzanyo hari anatanga nk'urugero nka product iri muri rimu yitwa zamuka rubyiruko hari izindi product za BDF ndetse n'ibindi bigo by'imari urubyiruko rero rugenda rukorana n'ibigo by'imari bifite a product zili friendly zorohereza urubyiruko kubona inguzanyo hakaba hari n'abagiye bayabona binyuze muri programu zitandukanye nka VUP
yego ariko nyine ntabwo uvuze izo programu ziriho mu bigo by'imari n'amabanki yego none se bivuze yuko nyine izo gahunda iyo mishinga yihariye muri iyo banki yita ku rubyiruko bo badasaba ingwate zihambaye
yego nkuko mbivuze mu byo dukora muri proje mu buryo bwo gufasha urubyiruko access to finance aha rero
kugera ku mari
mu bigo by'imari bitandukanye nije bafite product yorohereza urubyiruko kubona inguzanyo ndetse na nubundi buryo nandi mahirwe y'urubyiruko ahari ariko yoroshye nkuko nabivuze dufite abagiye bazibona binyuze mu muri BDF dufite ababonye binyuze muri LIMU dufite abazibonye binyuze muri VUP izo programu zose zifite uburyo zorohereza urubyiruko
yewe ndumva nazo ari ukuzazishaka nazo zikungura inama urubyiruko rwaguye uko bakorana kuko nkuko tugenda tubibona mu biganiro bitandukanye hari abavuga bati ibyo bintu muvuga rwose ntabwo bitugeraho ntabwo ari ubwa mbere nuko mu magambo make rero iyo bagiye kuguza gutyo tuvuge nko mu mabanki muri uko kuborohereza harimo no kubashyiraho inyungu zoroheje iyo bishyura
yego kugira ngo n'ubundi kureba kugira ngo umujene abo afatiye inguzanyo harimo no kureba uburyo bwo kwishyura inguzanyo products ziracyari nkeya ariko hagenda hakorwa ubuvugizi kugira ngo zigende ziyongera ariko usanga icyo n'ubundi ziba zirusha izindi ni uburyo bwo kwishyura bworoshye ni yato dentere iri hasi ndetse n'uburyo bwo kuzibona nabwo bworoshye
yee noneho rero reka tujye ku by'imisoro nabyo kubera ko hari abinuba bati imisoro irahambaye noneho leta yo mukorana gute kugira ngo abo bajene n'ibikorwa byabo byaba ibingibi byo muri youth for youth byaba ibyo muri gera ku ntego bibyara inyungu noneho bibyara inyungu izo nyungu mwamenya leta izisoresha nk'uko isoresha izindi nyungu zose z'umuntu usanzwe
urakoze cyane burya iyo umujene yakoze burya umusoro utangwa wakoze hari ikinjije hari uburyo bwinshi rero leta yagiye yorohereza business zigitangira z'urubyiruko hari ubwoko bumwe bw'imisoro badatanga ariko mu byo tubigisha n'ubundi buriya umujene iyo yakoze business yungutse n'umusoro arawutanga nta buryo rero buriho muri proje bwo kuvuga ati hari uburyo bwo kubakorera ubuvugizi umusoro ukavaho cyangwa se ukagabanuka n'ubundi bakurikiza gahunda za leta zo gusora ariko tuzi ko mu Rwanda hari uburyo aborohereje urubyiruko rugitangira ibikorwa bibyara inyungu hari ubwoko bw'imisoro badatanga
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda banywanyi bacu nagira ngo mbanze mbisegureho telefone zirimo kugenda zitugora ntabwo nzi impamvu nuko ibyo ari byose ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi insanganyamatsiko ni ku rubyiruko rwo mu Rwanda rugomba kwiteza imbere rukava mu bukene rukihangira imirimo imishinga rero ibafasha ni myinshi muri iyo ngiyo turimo kuvuga uwitwa Youth for Youth no kuvuga urubyiruko ku rubyiruko nagera ku ntego iterwa inkunga na Caritas Rwanda umutumirwa rero ndamukunda Olivier nuko ndamukunda ubu ngubu muri Youth for Youth umuntu abayikorera ku giti cye naho muri gera ku ntego ndabona bakora mu matsinda noneho tujye ku muntu wikorera ku giti cye hari urugero rw'umuntu w'umujene ufite imirimo y'indashyikirwa wahaye akazi abantu benshi
yego tufite abajene batandukanye bakora ibintu bitandukanye abagenda baha akazi bagenzi babo ikindi nanone muri uno mushinga wa Youth for Youth dukangurira urubyiruko kuba bakwitabira n'amarushanwa atandukanye agenda ategurwa mu gihugu kuba baba bashakisha andi mahirwe abegereye ari nayo mpamvu kwifashisha rwa rubyiruko dufite muri community kujya begeranya amakuru bakayasangiza baba jene dufite rero n'urubyiruko muri projet rwagiye rutsinda mu marushanwa navuga ngi nk'amarushanwa ari kuba ubu ngubu ya Youth Connect muri AgriConnect mu marushanwa ari kuba dufite abajene bagiye batsinda kugeza ubu bavuye bari ku rwego rw'intara bategereje gukomeza kujya kurushanwa no ku rwego rw'igihugu dufite muri abajene bafite ibikorwa by'indashyikirwa usanga bahakazi bagenzi babo muri community navuga nk'urugero dufite umujene mu karere ka Nyabihu ukora winga divayi yifashishije ikawa ndetse n'ibindi nk'uwo mujene mu kigo cyabo harimo urundi rubyiruko rukoramo hari abajene ndetse muri za Gisagara bakora ama briquette hari abo dufite bakora ibikorwa bya handicraft bakora ibikapu n'ibindi usanga abo bajene rero bamaze kugira isoko bamaze kwagura ibikorwa byabo n'ubundi iyo bagiye gutanga akazi bahera kuri rwa rubyiruko n'ubundi babana muri community
rw'abaturanyi n'abavandimwe bose uyu mugabo uyu mujene ndibwira ko ari umujene kubera ko iki kiganiro cyamushimishije nibikora imana nanone twandikiye kuri Facebook VO radio yacu abo bajene ndamukunda abo bajene turi kugarukaho nabo niba ari kugarukaho abo ngabo mbese bari muri za bari mu mirenge yose arongera abaza ati se bakorera ku murenge
oya ntago nta biro bafite bakorera n'ubundi muri community
aho batuye
ariko abo ku murenge baba babana
ku buryo uyu nguyu bikora imana yajya ku murenge umurenge we yatubwiye harya ko witwa ngo ikira reka ndebe nanone mu karere ka Rutsiro umurenge ntabwo ari yawuvuze nuko mu magambo makeya uyu nguyu bikora imana ashobora kujya ku murenge we akabaza umuntu ushinzwe iterambere ku murenge ati nimumbwire abajene bakorana n'umushinga Youth for Youth bakaba mubwira
ashobora no kureba umujene uyobora inama y'igihugu y'urubyiruko agira ngo Thomas Sendikindi nakongeraho si umushinga Youth for Youth gusa ufasha urubyiruko aho ngaho muri utwo turere aho dukorera ndetse no mu gihugu hose biba byiza ku mujene gufata amakuru kwiyemforoma kuko usanga ikintu gikomeye urubyiruko rubura ari amakuru hari programu nyinshi yaba izashyizweho na leta y'u Rwanda hari programu z'abandi bafatanyabikorwa ama ONG kandi bose bakorera hariya hasi muri community so umujene rero niba ari mu karere gafitemo ikigo cy'urubyiruko naho haba hari ayo makuru ndetse n'abashinzwe inama y'urubyiruko y'igihugu y'urubyiruko aho mu mirenge rwose baba bafite ayo makuru n'abo bajene bacu baba babazi ku buryo niyo yakwegera NYC coordinator wo muri community aho atuye yamumugezaho nta kibazo
bikora imana rero urabyumvise abo bajene ntabwo bakorera ku murenge ariko ku murenge ushobora kuhasanga abantu baguha amakuru ariko kandi bikora imana nkwisabira akantu wakomeje kutwandikira yego ni byiza iyo uza kuduha telefone tukakwihamagarira hanyuma tukavugana byari kuba byiza nubona amakuru nawe ujye uyasangira n'abandi nako nkako ndashaka kukwisabira ariko rero nyine shyiraho akete ugende ubaririze nk'uko umutumirwa ndamukunda Olivier amaze kubigusobanurira ugende ushakisha amakuru abajene mwese muve mu bwihuguge mushakisha amakuru y'imishinga iteza imbere urubyiruko ndamukunda amaze kubivuga ati imishinga irahari ikibagora ni uko mutamenya amakuru mugendere muyashake inzego zose zizabafasha nk'uko yabisobanuye muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda niko se ndamukunda burya mu bikorwa by'abantu impamvu ndi kwibanda ku ngero zifatika z'abafite iby'indashyikirwa abantu iyo basa n'abari mu irushanwa ubuzima bumeze nk'irushanwa mbese mu magambo make niyo mpamvu yego niyo mpamvu nakubajije ko kantu kaba jeune bafite ibikorwa by'indashyikirwa ubu ngubu nyine bari hariya hejuru baya kaza abandi benshi yego ariko noneho no muri utu turere mukoreramo ubona aba jeune bafite umurava cyane kurusha handi ari nka he
urakoze cyane Thomas icyo kibazo kirakomeye kuko buri hantu dukorera usanga hari bamwe mu rubyiruko bateye imbere cyane navuga ko kuko dufite umubare munini w'urubyiruko ruri muri uyu mushinga iyo urebye nanone mu gihugu hose urubyiruko rwarakangutse hari ibisubizo byinshi urubyiruko rugenda ruzana muri community sinavuga rero ngo akarere runaka ariko gafite urubyiruko rwateye imbere cyangwa se imyumvire ahubwo buri hantu usanga hari abajene bitewe n'inyota bafite yo gutera imbere bitewe n'ibyo babona muri community usanga hari abajene rwose batandukanye bafite ishyaka n'inyota yo gutera imbere
hanyuma none guhitamo abo imishinga ikorana nabo ni abantu nyine wabitubwiye baba bifite imishinga yatangiye gukora nuko mukabaha inyongera yo kumenya gucunga n'ubundi bumenyi mu magambo makeya muri urubyiruko ubona harimo abize abatarize abenshi ni nk'abaye
navuga ko dufitemo abize kuko bisaba nanone kuba uzi gusoma no kwandika abajene bose dufite muri proje bazi gusoma no kwandika birumvikana ko bize hari icyiciro bafite bagarukiye kuko utazi gusoma no kwandika ntabwo yabasha gukoresha izi application bakoresha abenshi dufite rero bafite nibura basic education
mbese amashuri y'ibanze
yego
n'ubumenyi bw'ibanze gusoma no kwandika no kubara
of course
kuko n'imibare nyine batazi kuyikora ntabwo bamenya gusoma igiteranyo icyinjiye icyasohotse n'ikinyuranyo noneho rero nongere nisegure ku banywanyi b'ijwi rya Amerika telefone zanyu zatunaniye bijya bibaho ntabwo ari byo byonyine tujya duhura nabyo ibibazo byo kuganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ntabwo biba bidutarutseho noneho rero ndamukundira ndabona iminota irimo kugenda ubungubu aba jeune wumvise bafite inyota ikintu cyose kivuga aba jeune iyo bacyumvise bahita bagira inyota cyane mu magambo makeya aha hose mukorera ubungubu aba jeune baho ubwira abo mudakorana bataratangira kumenya ibyo uba ari bubwira akantu uti nimukore gutya namwe mugende mujye mu mishinga
urakoze cyane Thomas ikintu cya mbere nabwira abajene ni uko igihugu cyacu gihora kidushakira amahirwe hari amahirwe menshi dufite n'urubyiruko uyu munsi wa none gutera imbere rero birashoboka cyane ku rubyiruko icyo navuga hari ibintu bidusaba kwihugura guhora dufite inyota yo kumenya tugakora ibintu bitandukanye tugakoresha igihe cyacu neza nk'urubyiruko tukiga ibintu bitandukanye hari ibintu byinshi bidasaba rwose kuba warize amashuri ahanitse hari ibintu byinshi umuntu yakwiga bikamuha itangiriro ryo gutera imbere hano hanze muri community aho dutuye ikindi hari amahirwe hari ibintu bikenewe cyane muri community aho tugiye dutuye bishobora kutubera igishoro cyangwa se intangiriro zo kugira ngo dukore tugendeye rero ku byiza igihugu cyacu gihora kidushishikariza kugeraho ibyo bahora badushakira amahirwe bagenda
ba turemera icyo twe tuba dusabwa urubyiruko no kugira gahunda no kugira discipline burya nanone mu rubyiruko discipline n'igishoro kubera ko kugira ngo ugiraho ugera bigusaba nanone kuba ufite imyitwarire mu rubyiruko rero tugira inyota yo kumenya tushaka amakuru tumenye amakuru aho dutuye tubebe ibibazo biri muri kominota aho dutuye dushobora kuba twaheraho tukazana ibisubizo ariko bya bisubizo natwe bidufasha gutera imbere bidufasha kuba twava ku rwego rumwe tukajya ku rundi rwego
akanyuma muri gera ku ntego ho kuko ari mu matsinda nabwo ni itsinda ryinjira mbese hagomba kuba itsinda mbere yuko riza kuvuga riti Caritas Rwanda ni mudutera inkunga
oya tubafasha tubanza kubasobanurira ibyiza by'ayo matsinda habaho gukorana inama tugenda dusura urubyiruko akabaho gukorana inama umujene niwe ubwe ufata icyemezo cyo kuvuga ati koko nkeneye kujya mu itsinda ayo matsinda rero nitwe tubafasha kuyashinga tukanabafasha tukanayakurikirana kuva ku munsi wa mbere itsinda rishingwa kugeza ku munsi wa nyuma bagiye kugabana icyo twita share out kuvuga muri ya matsinda turabakurikirana kuko tubaha n'amahugurwa tubafasha gushinga amatsinda noneho tukajya tubasanga muri ya matsinda tukabaha amahugurwa atandukanye twifashishije n'ubundi rwa rubyiruko navuze rw'aba field agent duhora duhugura kugira ngo nabo bajye guhugura bagenzi babo muri community rero ayo matsinda turayakurikirana tubafasha kuyashinga tukanayakurikirana kugeza ku
igihe bagiye kugabana yego ndamukunda Olivier umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri Caritas Rwanda urakoze cyane
Thomas Kabiri
namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika aho muva mukagera mbashimiye ko muri ba mudatenguha murakarama